wena mina ubheke bani tshela mina wena ubheke ubheke lona noma ubheke mina tshela ndobe wena ubheke ubheke wena mina ubheke bani tshela mina wena ubheke yabona uhleka kamnandi ufuna mina yini mabe wamoyezela kamnandi ya yabona uhleka kamnandi ufuna mina yini mabe wamoyezela kamnandi.
Yabona uhleka kamnandi ufuna mina yini mabe wamoyezela kamnandi ya.